Jande chapande jeddi hedidi. Nyamdu ko kor mburdam dumidam. Assalamu alaikum higirabe kettinibe. Midon channa on der inde lamdo. Jomirawo jom jam. Kiddo neddo fu fama tokka lawol dartinaku gol o darni. Jomum heba jam go ngajoto makko fa abada. Midon beltinaku men bay wattude handen ga mettinde yewtere meden do lawol dartinaku. Der yewtere meden wittinde engi ino Isa Jomirawo wajori jam arnder kippe hala kewdi gongaji dumidi. Amman dudal himbe ben pamay mana kippi hala di gam berde mabbe no jori be pala ka he kujje der kammu amma he kujje duniyaar tambe pala dudal to kubbe Isa ben fu to kaymo gam kanko woni kisnowo hakkebe amma be to kamo gam om waddana be balla hannen en kettino halaji gom en gi andu no o tabbitiniri hala makko der wadude kayde mawde iri irije. Yewtere meden hande woni nyamdu ko koru mburdam dumidam. En jara yeso yewtere meden do linjila cenido mo Markus windi. Der sura jeego dewtere den wi'i. Lilabe ben garti to Isa. Himbe no jaha no garta do mabbe faabe keppi fu to jodoto gambe nyama. Den Isa wi'be. Gare en jaha der no kure wunde heba bapoton. Den be nati lana. Ben jahi kambe tan. Amma wakati be dillanno himbe hewbe anditi to be pa'i sey be yuri seraji din fu be doggi be artowibe wakati Isa wurtino lana kan o hi'i jama arden be jurmini mo sanne gami be nandi he bali di galadu rowo o tinni o mo wajobe do kujje kewde fa jengi sey a hibe makko badi bi imo jonin no don no jenga no kure nde wala fuy ladde balere non accu jama'ar den sankito be nati der gure he nokkuje badide gambe codowan ko nyame den o jabibe o wi ono he ko e modon ko kebe ko nyamete den be bi'i ada hidi men kodde tammaaje chardi keme didi min codonobe buru ko be nyama na o wi be buruji foti jogi don jehe darwe wakati be danno den be bi'imo buruji joyi he liddi didi min jogi. Den o wi a hibe ben joddina jama arden chefe chefe do hudo hecco kon be joddi chefe hemre hemre he chefe woygu woygu o hoji buruji joy den e liddi didi din o tiggiti do o yetti Allah o helti buruji din o hokki a hibe ben jeddana himbe liddi din du o wadi hanon non be fu be nyami fa be kari a hibe ben kawrodiri buru e liddi koddidum dum be kebbini kandeji sappo e didi worbe ujunaji joy nyami buru on gadda mum Isa wi a hibe mum nata lana ardo be peddita be jaha dande mayo goto har bayti saida kanko du o sallimo jama arnden wakati o seduno he mabbe den o nyakki wamde fa o du o nange yani tawi lana kan no chaka mayo gon kanko tan du woni no dari dande mayo deto har fajeri wakati o hiuno ko ibe potta hendu aw yaaki kindu no tampina be o dilli koyde makko do ndiyam dam o fani be fa o hosi wittade be amma wakati be hiuno mo be mili hala se dam gonno berde mabbe tadi be tinni be bulla de Isa wi be pukkina hakkiloji modon to kule min non o naati lana kan hendu ndun dari haynde majjun nangi be sanne gambe paamaano maana nyamnol worbe ujunaaji joy ben berde mabbe no bunde be pedditi weenu dun be jotti genesaret be dari don jangoore mum jam'aare hoddinonde gada weenu dun hii ko lana goto tan wonno ton be giino du ko a hiibe ben tan naati der makka awqi dilli amma Isa kai natai wakati jama'ar den hiuno ko Isa e a hibe mum fu ngala ton be nati lanaji din be pa'i Kafarnahum te foyde Isa wakati be tawno Isa ton gada wendu dun be bi'imo modibbo de garda do Isa jabibe gonga non hana gam on gi'i kaide wadi odon tefakam amma ko tefon ton kam woni gam on nyami fa on kari to gollane nyamdu bunoru gollane nyamdu duuma tondu ko kor murnam duumidam kayri woni du du bi neddo hokkata on sabbu alla abbirawo deki lamba bawde mum dow makko e ndar do sedda gam dume isa wi jama'ar den to gollane nyamdu bunoru hala mana majju woni to neddo gollu fa heba ko nyamina a hana du woni mana makka gam hala alla duwi calido gollude fu to nyamne denne gam dume isa wi to gollane nyamdu bunoru isa no hidi wi a se on gollani redu mon tan se on tefa kujje duniyaru tan on kebata bafui gam bandu mon no nyolan so yonder sollare amma der bandu mon no wodi goddum ko mayata abada kaw woni yonki mon yonki neddo nyolata fa abada amanki dumot der aljanna yeso alla na der hite jahannama dum wadi isa wi to gollane nyamdu bonoru amman gollane nyamdu dumotondu ni isa fodiri noppi jama are to be tefu nyamdu bonoru tan amma be tefa hala alla ka bonata gam dewtere alla wi hana nyamdu tan neddo wurdata amma hala fuju ka to alla dum woni ko isa hali amman kari duudal wombe hadde isa palaka he hala alla be gondina mu alla lili on be kebbina deedi mabbe no burani be kebbina berde mabbe he gonga bawdo hisinde be kiti alla dum wadi isa wiibe to gollane nyamdu bonnoru amman gollane nyamdu duumo tondu den be jamimo dume min gadata faamin golla golleji di alla hidi isa jaabibe wi golle de alla hidi den goni gondinon mo olili on on nani ko isa jaabina noy bi adama di maado der hakke waawi welude alla eden baawi gollude e wadude golle belde alla na eden baawi sinde ko e men der bawde iblisa e hakke e jahannama na eden baawi hebude berde laabude e dartide de alla hidina abada no tundur lekki neebir der diyam fuundu latata ko tolea denne noy bi adama waawirta welude alla dume isa jomira wi do majjum o wi golle de alla hiddiden goni gondinon mo o lili on hunde worre wodi ko neddo waawi wadude gam wela alla ka woni gondinde kisinowo mo o lili on ba ko non wadi en gi'i ko duudal himbe gondina ko isa woni kisinowo mo alla lili gam majjum wadi be jamimo be bi'i to hayne ndeye ngadata faamin gi'a min gondine golle de ngadata mamiraabe amen nyami nyamdu wi'etendu manna der ladde yerure hadano windira der dewteni o hokki be nyamdu yundu do kammu isa jaabibe mido halana on gonga hana musa hokkuno on nyamdu yundu do kammu amma abba am hokki on nyamdu gongaru yundu do kammu gam nyamdu do allah hokkata ndu woni woru do kammu ko kor duniyaru burndam be bi'imo modibbo hokkume ir nyamdu ndu nyande fu isa wiibe min woni nyandu ko kor burndam gardo to am fura fataake fa abada gondindo kam on du dom dataake abada har halaji di isa no hidi wi ude ko alla dani israilan ko be nyamdu wakati be ngaduno duubi la soji didi der ladde yerure hebato be mayu hanonon o lildaneri bibbe adama nyamdu ko kor burndam duumidam hebato be mayu der hakkeji mabbe to nyamdu ko kor burndam duumidan dum woni hala der duniyaru ndu no wodi nyamdu ko kor neddo burndam duumidam gad neddo nyamindu na a wala denne dume woni nyamdu ko kor burndam duumidam dume isa jomira wi'i kettine kaden isa wi'ibe mi woni nyamdu ko kor burndam gardo to am fu rafataake fa abada gondindo kam on du domdataake abada amma mi halani no on gi'i kam de on gondinai mo abbira hokki kam fu waran to am gardo to am fu mi riwata dum sam munyo abba am ni neddo fu gi udo biddo on gondinimo heba burndam duumidam mi ummitinan dum nyande darangal yahudan koobe ben no gunto hakkunde mu en do hala isa gam o wi'ibe mi woni nyamdu yundu do kammu dun be bi'i hal hana Isa ɓi Yusufu mo anduɗen innum e abbum non na? Noy o wi'irta hannden ko dow kammo ƴuwi? Isa wiɓe, acce guntade hakkunde moɗon. Ɗum windama nder dewte annabiɓe, ɓe fuu Allah faminiɓe. Neɗɗo fuu mo abbirawo famini waran to am. Wala gi'uɗo abbirawo se hana on ƴuɗo to makko, kanko tan hi'i abbirawo. Miɗo haalana on gonga, gonɗinɗo kam fuu heɓi mburdam duumiɗam. Min woni nyamdu ko kon mburdam. Mamiraɓe moɗon nyami manna nder ladde yerure, de haɗa ɓe maayi. Amma nyamdu ƴundu dow kammu ndun kay, nyamɗo hen fuu maayata. Min woni nyamdu wurndu ƴundu dow kammu. So goɗɗo nyami he mayru, no wuran faa abada. Nyamdu ndu ko kammi ndu woni ɓandu am ko kandu gam duniyaru heɓa mburdam. Wakkati aahiɓe Isa nanuno haalaji ɗi, ɗuɓɓe nder maɓɓe mbi'i, kongi ɗi no tiiɗi, moy wawi jaɓude ɗi? Isa faami nder ɓernde mum ko aahiɓe mum no gunto dow majjum. O wiɓe, ɗum laatane ko on fergere na? Denne ɗume waɗata se on gi'i ɓi neɗɗo ngabbiti kammu to wonno illa arande? Ruhu Allah woni ko hokkata mburdam, ɓandu wala bawɗe baafi. Kongi ɗi kalanmi on ɗi ngoni ruhu, kanƴi ngoni mburdam du. Amma no woodi nder moɗon ɓe gonɗinayi. Tawi Isa no anduno illa arande ɓe gonɗinayi ɓen e jamboytoɗomo on. Illa nden ɗuɓɓe nder aahiɓe makko coƴƴiti, acci tokkudemo. Nden Isa ƴami lilaɓe sappo e ɗiɗo ɓen wi'i, onon du, oɗon giɗi dillude na? Simon Pierre jaabimo, jomam, to moyi min jahata? Hana an jogii kongi ko koji mburdam duumiɗam na? Min gonɗini, miɗen andi ko an woni ceniɗo ƴuɗo to Allah. En gi'i ko ɗuɗal aahiɓe Isa ƴuwi gaɗa makko gam waaji makko no tiiɗi. Amma hakkunde tokkuɓe Isa, woɓɓe dillayi gam ɓe tabbitini ko Isa woni cuɓaɗo ceniɗo mo Allah. Ɓe tabbitini du ko Isa woni nyamdu ko kori mburdam duumiɗam. Ni ɗum worri. Seni Allah waɗi on paami moy woni Isa, heno o wa'i nden kam on nanata belɗum joomiraawo gommo wana Isa. Isa tan woni nyamdu ko kori mburdam duumiɗam. Denne kanko tan waawi heƴude ɓerɗe heɗuɗe andude laawol kisdam e heɗuɓe hawtude he Allah. Onon kettiniiɓe hannden, on kaɓani mburdam duumiɗam na? Oɗon giɗi hoolaade Allah ɗo nder duuniyaaru e dow kammu na? Ndenne miile he haala mbelka ƴuwka nder hunnduko Isa Almasihu biɗo. Onon tampuɓe rondiɓe dolle tedduɓe, on fuu ngare to am, mi fowtinan on, min woni nyamdu ko kori mburdam. Garɗo to am fuu rafataake faa abada, gonɗiɗo kam on du ɗomɗataake abada. Bandiraaɓe, min jetti on gam wakkati mo ngattuɗon kettiniɗon min. Si Allah jaɓi nder yewtere meɗen warore, en jahan yeeso nder linjila faa paamen no jama aare sendori gam Isa. Allah barkina on, miile no woɗiri he ko Isa e hoore mum wi'i, min woni nyamdu ko kori mburdam, garɗo to am fuu rafataake faa abada, gonɗiɗo kam on du ɗomɗataake abada.